Remember where you got it from. Zambian Music Promise. Don't see
old. My name is Lutwe, the wind of Africa. Unapereka moyo wangu pa mutanda, kuti mutakupuru mutsu moyo wanga. Unangwazo wa pamalu yanga, unachita izi zonse chifukwa cha ine. Unapereka moyo wangu pa mutanda, kuti mutakupuru mutsu moyo wanga. Unangwazo wa pamalu yanga, unachita izi zonse chifukwa cha ine. Yesu, Yesu, Chifundo, palibe wina wachifundo ngati inu. Amene angate kuchita zomwe udachita. Uketsa magazi anu chifukwa cha ine. Mwana wafumu adandifera, metia adandifera baka uvare. Adamen yangondo zanga, chifukwa chake ni zakara pamutendere. Yesu, 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 nikutamandani. No one is like you, Lord. No one is like you, Jesus. No one is like you, Lord. Yeah, no one is like you, Lord.
Remember where you got it from. Zambian Music Promise. Don't see old.